Abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutegeka ebigezo ebyakamalirizo mu ggwanga ekya UNEB bateekateeka okusisinkana minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni okumwanjulira alipoota ekwata ku ngeri ebibuuzo ebya PLE ebyakolebwa abayizi ab'ekibiina ky'omusanvu omwaka oguwedde engeri gye byatambulamu wakati mu kwetegekera okufulumya ebigezo bino mu butongole. Kitegeerekese nti ensisinkano eno egenda kubeerawo ku ssaawa 3 eze ku ssaawa 5 ezenkya y'olunaku olwaleero mu maka ag'obwa pulezidenti Nakasero. Era Jennifer Kalule Musamba omwogezi w'ekitongole kya UNEB akakasizza ensisinkano eno n'ategeeza nti nabo beetegefu nga UNEB okufulumya ebigezo bya P7.
Tulina essanyu nnyingi okutegeeza abantu bonna nti tuli betefutefu kakati tuli betefutefu okulaba nga tuwambirira minisita ebyava mu bigezo ebya akira P7 omwaka oguwedde 2025 era olunaku olwaliro tuteekateeka okuba nga tugenda tumitinga minisita okumwambirira ebyavaayo ebyava mu bigezo by'abaana eri naye alyoka atuwe ekiseera ky'anasobolera okwabyanjira eri eggwanga essaawa yonna libo lindaala tulaba nga twanjirira eggwanga ebyava mu bigezo by'abaana ebyamwaka oguwedde ya primary examination oba kibiina ky'omusanvu bino bibadde bigenze bulungi enteeka zonna zimaze okuggwa era nga tusuubira nti olwokuna minisita w'anatugamba nja kuba nsobola okubimutwalira asobole okuyanjirira eggwanga.
Wabula Jennifer Kalule Musamba alabudde abakulu b'amasomero okwegendereza kuba ffere y'abeefula abakozi b'ekitongole kya UNEB ababajjamu ensimbi nga babasuubiza okubayamba singa ebigezo byabwe bibeera bikwatiddwa.